abo buyinza mu munisipali ya Sabagabo Makindye balangiridde ebikwekweto ku batuuza abali azaamaanyi emisolo bagamba nti kizingamizza entambuza y'emirimu mu kabuga ako. Akulira abakozi n'ebyemirimu mu kabuga ako Tawuni Kiraka Moses Etmong agambye nti mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatera okuggwaako 2025-2026 baateekateeka okusolooza omusolo gwa buwumbi 9 wabula baakakunganyaako obuwumbi 5 bwokka nga kitegeeza nti ensimbi ezikunukiriza mu buwumbi 5 zikyalemedde mu mabanja. Ategeezezza nti abasinze okulyazaamaanyi emisolo be bannyini bizimbe ebyobusuubuzi omuli ab'enju ezipangisibwa amaduuka ne wooteeri ssaako abalala era agambye nti be bagenda okusookerako n'abasaba nti basasule omusolo ng'ebikwekweto tebinnaba kubakwatako.
We have analyzed our records. We have realized that close to 5.5 billion cumulatively has not been paid. It is outstanding. And it is the reason I want to partner with the Fossil State. We are the key stakeholders. We want to inform the public, those who are interested. We have come up with a framework or an approach. Because these taxpayers are our own people, they are our partners. We are taking options. But we said before we go for an extreme position, we want to give.
Ye omwogezi wa munisipaali ya Sabagabo Makindye omulongo Katoba Temyeto agamye nti emisolo egyo gye gitambuza emirimu omuli okuddaabiriza enguudo, okuyoola kasasiro, okusasula abakozi n'ebirala, kale nga bwe gitasasulwa emirimu gigootaana.
Tugenda kwesa front 3, ebizimbe ebimu ebisoboka okuggalwa tugenda biggala. Balandlord abamu be twasavinga not sale ebbanga erona n'ebyaka 3-4 gye tukuba amabega. Tugenda mu kkooti okubawawaabira era mu kkooti nga bwe mumanyi nti kkooti naye etuyambako okulaba nti tukwasisa amateeka. Naye era ne bw'otajje ebimu bye tusaba kkooti etuyambe kwe kutuwa obuyinza okwesolooleza ssente nga municipal council okuva mu bapangisa bali mu bizimbe ebyo, kubanga ekizimbe tojja kijjawo newankubadde gwe obuzi ogaanye okujja tekijja kutugaana genda mu kkooti kusaba kiragiro. Ekisinga okuba ekikulu gwe kwe kuvaayo n'ojja mu ofiisi ya town clerk niwe kubira enduulu n'ojjo osasule omusolo gwa gavumenti.